It's your boy, Nicki Naju, Prince Ray, Nimechoka.
Nimechoka, nimechoka, ipeni muda, nisifu baba. Nimechoka, nimechoka, ipeni muda, nisifu yawe. Nimechoka, nimechoka, ipeni muda, nisifu baba. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda, nisifu yawe.
Nimechoka kutumiwa na wanadamu, nimekuwa kikwazo kwa wengi. Kukanwa na watesi wangu, Yesu kasema tuwe na upendo. Huo upendo ulienda wapi? Kama nikulia nimelia sana. Nipeni muda ni msifu yawe, roho yangu ninampa Jehova.
Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu baba. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu yawe. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu baba. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu yawe.
Yesu mwana wa Mungu alitesa na umati wa watu. Licha yake kuteswa kwa muda, bado aliwapa msamaha. Kabla yeye hajaikata roho, alilia kwa sauti kubwa, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?
Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu baba. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu yawe. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu baba. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu yawe.
God, I need you in everything I do. Need to be a conqueror, but not to be a loser. The world is full of evilness, God need your touch. I don't know where to start, God be my guider. As you did to David, my life is full of troublesome. Every now be tempted, but this devil Satan. God be my way, more than Shakubali. Devil is a liar, baba nimechoka.
Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu baba. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu yawe. Nimechoka, nimechoka, nipeni muda ni msifu baba. Nimechoka, nimechoka,